been a long time coming.
Kill it.
Bongo TZ, UG, Kampala na E.
Kitunzo.
Baby, yaman na shida ya buku. Nah. Bona ta mimi nyumbani sina luku.
Baby baili, kama nini? Hey,
holy dhani mama zinachimbwa chini. Baby nilipie show ya Alikiba. Kesho weekend kuna ligi la liga. Ela nilio bakiza 500 ya kuingia banda umiza.
Una maneno ya show.
Hey, tumia sabuni ili ukate hiyo shofo. Baby nunulie koni. Saya nini wakati mimi mwenye na koni? Hivi mnadhani si wajinga, squeezy hakuna madem goalkeeper. Natafta unatafta, naleta unaleta. Tatizo wanake wa squeezy mnadeka.
Nifanye ni nish kama diva door.
Hata mimi kama jiga bo.
Baby minataka nyumba tabata.
Awapi
simu ya smartphone.
Awapi
shopping kwa mall.
Awapi unadhani zina chimbo chini mama. Awapi
baby vipi pizza na burger.
Awapi
Peruvian hair.
Awapi
private car.
Wapi unadhani zina chimbo chini mama. Wapi
nataka hela ya wanja na makeup boshori.
Sasi bora tunkadeti na mdori. Na majukumu ya familia. Mindo baba mindo mama wa familia. Wadogo ananiangalia ada ninalipia. Lafu na wewe bidada unataka pia.
Afu unatoa maboko.
Kwani we ujika kangu John Boko.
Yani weka kama hili kuchunwa.
Tachuna nini mifupa mwili mzima. Hakuna high heels wigi kajala. Ukitaka kusukwa kwa sister mbagala.
Yani vastu unatamvuta.
Yadaka date na sumaku ka unataka mkuto.
Mimi nataka nyumba tabata.
Awapi
simu ya smartphone.
Awapi
shopping kwa mall.
Awapi unadhani zina chimbo chini mama. Awapi
baby vipi pizza na burger.
Awapi
Peruvian hair.
Awapi
private car.
Awapi unadhani zina chimbo chini mama. Awapi
hey. Nyasubi ndana mbanyu baby. Scopa the boss. Bosa mnacha N-A-C-H-A. Hey.
Wame mchokoza mbea.
Let's take over the game.